Mwa personel
min ka son gonga o min hula suudu dokotoroji di saabe nyawo homo fu ana andi hono suudu dokotoronaji amen di wordi sa farta yaade majji ada wa yelti didde nyawu bawdo waddule tiddala modo bangal cellal homo fu ana hani fartude e cuudi dokotoroji di le o wakati sababu nyawu covid 19 sabi dokotoro embe ana wa waddude e ma sikka wiide nyawu o woyema tay fe hunde wala e ma cuudi dokotoroji di ana hulbini hande batta nyawu coronavirus min ka ko dum tawa fu min yidi wudditaade cuudi dokotoroji di le o wakati
I halaji di nan don joni ngone hakkilo himbe hewbe lay o waddu jogabe sa mudon cuube ke sawrde ko e mubbe en cuudi odde modo goto ana e mabbe fay e tawede rafitellal won e makko woli tiwide o sawran hore makko suudu
jamma betti do njomtam hakkile an hosi wittude ngami salike yaade suudu doktoro sabi mi de huli nyaaw covid 19
doktoro en koliti wide di golleji ana ngada jati li o waddu e wi mabbe sini neddo wasi yaade doktoro law dum ana way sabi binde nyaaw o torra dun sanne docteur Umar Jara o medicine clinic Baraka
yimbe hana imminde hakkilaji sabi imminugol hakkilem ana boni burde fe nyaaw coronavirus hande so be ngarle cuudi doktoroji be jia yimbe ana teddini dabereji bamadi bangal sakkar nyaaw ko woni yokkude hakke metre goto hakkune mabbe lotude juudel mabbe ndi en sabuni wakati fu golirde gel hydroalcoolique be memata kudde mabbe be memata kine mabbe
le cuudi doktoro mawde de men jotti le o wattu nukuje o nyaawbe kani sawrede ko yaawi tan wonno nyaube le nukuje yogaji do himbe kani sawrede nyaube ana fandi ko jottoto le mu ben